TLENT, Sule Ponde, Asema Sante, Bababa, Bababa Yangu. Showing that you want to kurudia. Now mom sama wani kubalia nyumbani. Vyakula wani andalia. Wani ita mwana na wani kumbatia. Pendo gali hili sija waishudia. Kani penda, kani penda. Bila kifani. Kani visha, kani visha. Visha kibali.
Thanks for that.
Give thanks for that.
Now you are sustaining.
I'm with.